Hey, buddy!
Yeah!
Semi kadogo divara. Twenye karipo vimba pari. Utafikiri kana. Yeah! Kumbe amna kitu. Kuisha! Geto kamejaza kunguni tu.
Yeah! Yeah!
Hey, buddy! Kana kunguni tu.
Yeah! Yeah! Kunguni!
Oh! Nao tukunguni mpaka panya ndane nyumba na kunywa kila pombe mpaka mendene na nyumba mana wauni atuna za kuvunga ushangaya tajitiada kuna muda uwa anazama tunda geto sina sabufa wala makochi chini na modo makaratasi mejaza pochi kunguni kama wangiuzo angikuwa na noti chakula chao mimi ndo mana aspandi losi.
Yeah.
Yani watu wa bongo forever bana. Sasa kama udogo dindo kuyangu anamiriki vitu vina musambu anda. Umabona bana kitu ndembe ndembe. Anamiriki vitu white. Mwona bana wakosake. Yamani hivi nyinyi wanawake mnashinda kuniona mimi brother kei tajiri wa Kigoma aka ni Temo Bimba.
Yeah, hivi ni nani atamini nikisemele papa ya gigi alompaga nilikuwa ni mimi.
Wewe acha uongo.
Yeah, yeah.
Nikaongwa kaka baba we. Yani upewe papa na gigi man.
Yeah, yeah.
Acha uongo dogo di.
Sasa unashangaa nini? Wakati unga unafanya mateja machines da saga nini? Tatizo lao, wana matatizo mengi ya wachiwi kuchana tatizo na matatizo spendi. Na kwenye miti uwa kuna wajenzi, hata demo anajiuza tambua pia na mpenzi.
Hivu unendereza uongo, yani mtu anajibuza harafu awe na mpenzi. Tumeshituka bana, na haiweke zani.
Dunia na mambo ila watu tuko poa. Tokifanya vizuri, bado watu atakosoa. Hata uwe na kipara, wanafosi kukunyoa. Na umepika chai, wanachukua sfulio na kukoa. R.I.P. Langa, Godzilla ngoya japo umetuacha pengo lenu alwezi kupotea. Tumumbwa binadamu siku zote kukosea. Hata mchungaji anachunga na mifugo inapotea.
Ikienda kuna shamba la jirani, nijitokeze nifungwe. Hebu tuachane mambo ya mifugo bana. Tuongere mademu wa kibongo, wesi waga una watafuna.
Demu wa bongo, mizinguo, kauja mjua. Neza kaja geto na kutoa, kakuzingua. Bora tuachi story zao, damini kwani. Demu mkali lana mwaka janyawa kwa pani. Weni ache nile bata la wana. Webi show endelea kula bata na ana. Sechi mziki, miache nile bata la mana. Sinchekeka demu wane kula bata la buwana.
Dogo di, mimi ni demu. Wait a minute, mimi ni demu.
Bana,
bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana,
bana, bana, bana,
bana,
bana, bana,
bana,
bana, bana,
bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana,
bana, bana, bana,
bana, bana, bana, bana, bana, bana,
bana, bana, bana, bana,
Awa niwezi hawa.
Na weu niwezi. Kama vipi jichanganya upigwe wawu. Kwa mwanzo kinitoa mimi na fiti ya na batu mawe. Ule vipi.
Ulese maji. Everybody. Nikuende Kibondo. Nikuende Mkaraganza. Wewe mtoto mdogo wewe. Moja nikuwache wewe. Wesi mwanaume. Gusa mwiri huu. Dakika sifuri radi. Binguni. Kupambana na maraika huu.